Inoi mō muri I te hapa, prayer after communion. Whakapaingia te atua, e whakamine nei I a tātou. Whakamoe mititia te atua, kua kotahi nei tātou. Whakapaingia te atua e hohou nei I te rongo. Whakamoe mititia te atua, kua ia te tūmanako te here kore. Whakapaingia ia kua hora nei tāna kupu. Whakamoe mititia ia, kua ia nei te aroha. Whakapaingia ia nāna nei tātou I karanga. Wai hanga tia mātou, kia rite ki tō ake te āhua. Manako hia e te atua ā mātou whakahere, whakamoemiti. Ko tā urourou, ko tā kurourou, kā mākona mātou.